studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani o da sa yo saki ko modon usman dikka halanton kabaruji gondi do de men la presse la bama ko nun jire wonane to boggi jande to bombaro wadi maybe le region moti o kar jahano do gawo ngabbi do do mudun hakku do anse moti nogen keddi ma hen hewbe barmi fa yoga ka annawni fa sannen tagal suka be kay be tumbutu be ko litti metum en golleji laawi tumbutu yaade nyono tumbutu yaade lere mu intine ndokki du hono governor sarti badde tati je africain rabadu lele du maroc mali hebi meday nay didi yo kalis didi no jakawale yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani en bismillah do studio tamani noga keddi ke hen hewbe barmi le ko kar ngabbi do bombara beta hande hakkunde duonse e boni le region muti o kar o jahano do gawne e on wattu du yimbe tumbute gawo kolliti metum en fewde lamu o faanda hono laawi di ingorni keddane mo way galu fa beedra dem fam
se dibbe kolliti wiide o do karmo yimbe le gonno e mudun yabbi bombore badale dalla hakkunde boni duonse nokkon woddire gallure duonse de ko yata kilo nga chapantete didi yubbo inde mo mangal paden kokki wattu jono be yimbe sappo en jotton keddile hen sappo en joyom barmi hen dum e tawede fu goto e gotnaada kay holliti wiido ko heddi hen ko an buri yimbe le nogo yon bete hande be do yimbe le barmube an domtuno dogotore en hanbe iwrude duansa kanye mangal paden hanbe yottade le o do nokku hodo wadi o do kasara hakkilaji jamaana fecci do hen wotnaabe wonbe tombe kolitiidu ko dato gol bonifa yotto ko laamo o wala ton nyaloma hande no yoga yimbe le be do kolitiidu mangal paden jati gon ko gatta le o do nokku yilaaru yelan kayba yimbe le be tombe kanye datongol wattu jono jamaade wi an heli lamo wirfoton ko yaawi miccitede wiide wana jono ne arande hono dido bonandaji matele o do nokku le lewru janvier hitane 2018 womobe luman kobe jappungel ton bombore ko yaati himbe le chapantaton keddile hen gel do mobel an gandino lumo boni
kala kabaruji ndi don famitaade do whatsapp sio tamane on bañu ede numero 7701 5801 7701 5801 do whatsapp sio tamane dennangal baali sufaabe tumbutudu ko litti metimu en ila kenya dartude du lawol tumbutu nyon yaade nyono e gol tumbutu yaade lere gol dum intine be pali laawi di beta handen be ndoki gouverneur o do sarti balde tati e wi hore mudun non se wattu mum benni be baylitan balal keddane umar waygal e mamad samsey
to tumbuto jagotobe wala fu mata ton bitikaaji di fu uddama nyalom hande wala fu ko wonde golledde le gallure de kenya tagal ko majernde wotno ton so mangal paden kanye majuto memindiri ton micciteden wiide beedo majuto be nangino datol aye porngol kanye datol njalto wolle gallure tumbutu fa gando dangere kabara be mi wattu jone be kaaja golleji deti hakkunde nguma kure nyafinke kanye gundam fa njottuda lere tumbutu dum fuddite ko yaawi kede mo kanko no dutte larabi mayga kanko njottino kabaruji beedo yimbele majibe
fandaji tumbutun ko be hande yu bangal datol nguma kura lere nyafunke e gundam ko sukabe tumutu yidi tan yo dido golleji di pamte gilla joni yalla men tawde e bibi lidi mali kobe kidibe be e kede region ngaji lidi mali ndi
kanko mer ngalure tumbutu den no dirtet abubakarin sise o wadi noddango feude sukabe tinno mbawa berde mudu en o wilamu kobe du jiawa yalla no kan huntinir dido golleji hore
je pense que en
paris ni mila wide ele hono dido sifaji di an hani munyal e sawrare huntene hore sabilindi an wondi etiallaji gilla boyi hana fi ede hen denno be anda wiide dabere o wona fi ele juddi kanko mer ngalure tumutu woni ka yo lam o kamba dun num ne wada noddango fewde lam ko be yo betino fiande dabare ido himmeji sukabe be
ndedo majer sukabe tumbutu dum wadi tagal ko yimbel be maji kati kanye le lamu kayi so be kolli metti mabbe no dato ngol wonde bonirde tonno kambe sukabe jokol wombe to tumbuto be bi so ni dido golleji kontenaka hore le ko warta ko be ngaran yaltinde dati goddi kasen
hirdobe lamu du kolite assemblée meden kabaru cogu kaki soldatien nyande noga e jeego lewru out nen sumele sise andini o do kabaru ko laabi hendu andane fawarde du e jukkude wabbe o golle tanyido so wujitaade jawdi leydi meden hono jande hi jande mok arandere du tilike yambere mudun non wadi nyande altinere didi lewru septembre le kamba fo do wada segu nen yobe ujunere e jeegom habatonobe kab habatono bannobe kaborde wombe le gube bannot ciide kawral de erangal natinte e le larme meden e wi faade ag al mahmoud nenno mo plateforme o garti bedo ndaranto no wartide denagu leedi meden di fu keddane momad somseku
ce contingent
gallo gubal kabitibe en gubal yimbele kanbe kunchene hore der larme mali min milawide dum do lato sababu so etat major o e kanye ardibe kabitibe leedi mali be timina kabar mudu hewti be kabitibe leedi mali etat major o hani nawtorade be den no hankasin fa hunde bilontira be e gube kaptoje de hewti be latima kabitibe leedi mali den no bangal mudum be nawtorte e le hewtagul jam e hunchangul hore ndima ko leedi mali ndi der nokuji iti ala ngoni e mudum den no alhani kambe jati kunchana hore tafun ima draji hewtagul de do kasindine gotuma ko leedi mali be kabo terusu yaku be nawtoro der kala ima draji etat major leedi mali hasindini
syndicat docteur en mali noditeedo simema odu fuddi kenya murtuma on golle ndagu nyalaade tati ndetilito aral bare jango le docteur aji bam ko fawarde kati ben yo hakkeji mu en darti nanno kanko baba maman kunta wonko hebane le henke den umar waygal e mamad samsey
bamdi hopital di mali fa jottiyo da doctorore mawde gabriel touré fu gollo to ben gonde wadde de do murtere wattu jono kambe nyawbe lelibe le o do nokku be kolliti wiide idum wembi be sanne
je suis venu là pour faire pansement de mon frère
warga en fa wara pansement bandon gorko tawi doctor be an e mutre golle tan fa may fi dum fa pansement bolo o tagu wadede so ni bandon gorko hedigi o do nyaw o ndaw kan sanne wadde non chocolat le am nokku pediatri andanon fi wiide mutre golle na wudde weltanak fi o do ko nafaka be do doctor me wuri bi kana fi hinade hono dido mutureji yata fi cagal kuteji en darabe yo en jurmo min min fuf min sakirabe en gatana hakkilo nyobbe be en dur min donto be yalla himeji mabidi lakaba lawo
makala hol gala ini mi la ko sabati
doctor be quality dan andi dido tidallaji hunde kale majjun be bi dido imma daraji be kali dun ile hitane 2016 dum e tawede fulamo holle anniaji mudun lobbi fa hunten himeji mabbe di hore tawede wide be gonde wadde de do murtere fu be kollitiri yimbe ala burbe fasintinde be ka pabete kedemo kanko docteur Modi Camara le fedde sa gontonde be do docteur bo woni ko masifi do hen
le service minimum e garanti
golla kay no famdi fuf on tenta hore kamba dum e hore min ga en mi do wotoro non ni hinni golle ji hande di so ni nodo ka wari urgence do sikki wala golle de kewde nak jukki hinnede yude pediatrie yade urgence wardi labo yottade ko wete radiologie docteur en godi dun bangal nyawbe lelibe le garwe de sabi andon nyawdo kay gal alla do wotor tan holi so ya on do tan o gombe tan ka be pawo minen dun minen jogi hakkeji dun do yo hakke der arnaru fuf no doni hinnade mutre golle wona fi yottunde kambe nyawbe be torra so minen dun min sakirabe be do nyawbe be
fe mal nous sommes des patients
mi cite len widli de do murtere hopital di mali anali hen kani hopital gabriel touré e iota fa yottio doctorade mawde kati
Jambere sappo e ɗiɗo ɓerɗe juge africain raba le leydi Maroc du tilike cakkita yontere ƴaɓɓine nde nenno mali ana wonno hen ley calɗi hono hara calɗi ko yahata fa e sappo fa wartiri du médailleji nayyi ɗiɗiɗi yo kalisi ɗiɗiɗo jakawalle keɗɗana hen Mamadou Sama Seku
Marine Fatoumata Camara bangal box mo teddefu muɗum na ley capanɗe joyyi e jetti kilo fedde rewɓe basket lollirɗo 3x3 e kañe fedde yewtere lollirde escrime ɓeydade hen yewtere taekwondo mo Seydou fofona ɓe goni ɓe leydi malindi huyani sanne bangal ngal ɗo kawrital runde nde to rabat toon ɓe keeɓi médailleuji kalisi e jakawele bangal bolon worɓe eglo enɓe laatike nawɓerde caggal koɓe piya e tiro but tati dow nayyi fewde e leydi sénégal e ley figol classement ngol e muɗum ɓe keɓai foy biltodirde fay caggal prolongation o fay goto heɓa e baddu tawene sukaɓe amen ɓe piino ɓeɗo e ley final wattu kan junior to niger toon hitande 2019 ndenno kanko entraîneur Mamoutou Touré e kañe piyoɓe makko ɓe mbasi heɓde place wotere e ley ardiɓe totonɓe bangal figol bolon rewɓe ɗo ɗum wala ko bilti bangal ɓe kiɓɓinayi duuɓi nogayɓe eglon en gonɓe e ley guɓɓal pelle taton piyama fa nawi wonande leydi landindi ngal ɗo kawrital leydi maroc seɓe keeɓi baɗɗi nayyi ɓe amen ɓe heeɓi mbaddu bangge goɗɗo ɗum to abidjan toon bangal éliminatoire kawrital jeux olympique tokyo egle en rewɓe ɓe piyama tati e mere wonande leydi côte d'ivoire ɗum waɗi e match ale o match retour on hani waɗede Bamako ga hande tati lewru septembre hitande 2019
studio tamani yo faabal laamu leyde suede danemark suisse e fedde leyde europe
fanda kabaruji region ngaji meden hono yimbe jogibe kabar do be anda ko ko ngon non chami e yahannobe luumo madugu kenya do lawol koro do le region moti o goto mursinama wonki mudun dido barmi fana bam le suudu docteur seskom madugu e hore horebe janginirde e janginobe kalaasiji arani e didobe fu kap masina ana gondidu kileke e jande beedraade fam jande dow hejo sira yo wadde fa hono jandeji njubbido fa wadde e ko ciko loynde we kebinte le jande ko yo dun jande nyalaade joynde USAID darani al musaddam sans doute les régions Ségou BT1 et BT2 école agropastorale ka puddi kenya yobe chapande jeddo e joyon chapande joyo e jeddon be ka ngoni be BT1 sapen jeddon be yo BT2 no rewbe chapande nay ngoni e mabbe nena e horaji academy o ka fu ana hubindana yo imarde water do woni ndagu nyalade joyde yodo kaddude dido kabaruji kedde hedal faande yotre ma ana yeso yon tawde ko waral
Sido Tamani